arrinta meesha waxaan u joognaa arrintii dowladda ay dhahday kabro waan dhisaynaa, jid ambulance maraan dhisaynaa. Dowladdana meesha maxay ugu imaatay dad sii jooga ee meesha cidla may ahayn, dad baa ku shaqaysanaya, beerbakoone, ambooga dad gadaan, kaba iyo dhar iyo nooc kasta oo maaragtay oo merchandise oo meeshan lagu gado. Marka maxay ahayd dowladda inaan fadhiisano oo hadalno dadkan meesha laga kicinayo? Maxaa jirta la dhihi compensation in both national government iyo county government. Qof haddii meel laga kicinayo, xataa meesha dawow maraayo, masjid maraayo, in qofku wax lagu celiyo oo mise meel kale loo dhiso mise meel kale loo hagaajiyo ahayd in laga tashado. Haddii idan arrinteeda kuleeto dadka way ka saayaan, komitida way joogaan meeshan, dadweynihii meeshan way joogaan. Aniga hadda waxaan meeshan ugu imaaday daraad war baa soo yeeray inay dhaheen dad waxbaan dhisi rabnaa ee dadka kaca. Maxaa rabo inaan ixaqiijiyo governorga waan isla hadalnay bishan barakeysan ee ramadaanka eh, oo becsharada dadkan suuqa meeshan u badan aad ay taamkan ugu fiican tahay inay shaqaystaan, tobanka dambe iska shaqaystaan ilaa ciidda laga gaarayo, inuu wax dhibaayo contractor soo agstaag inuu jiri doonin insha allah ilaa maalinta ciidda eh, ilaa maalinta shabaalka xataa waan ku tashanay intaas inay becsharadu ay iska wataan. Governorga asagana uu mahadsan yahay arrinta uga aqbalay. Maantana maanta waxaan u joogo asaga waan isla hadalnay inuu dadkan shaqadooda iska wataan, shuqulkooda iska wataan. Hadhowda marka la imaado talo kale unbaa maan doontaa, maxaa yeele anaga maxaan rabnaa haddii kuleeto maamo meel laga qaado garamakoor laga qaado, haddii maamo sirirta laga jibinayo in meel kale loo tilmaamo ay ku shaqaysato, maxaa yeele wax yeele maaha alaabtaada duuba kaca iska aad, wax yeele maanta meeshan ma jiro suuq mugdu aan ka seynaa lacagta ka soo baxdo, ilmaha lagu koriya aniga ka mid ahay oo MCA Garissa Township ahay. Marka maxaa rabaa dadweynaha inii sheego dad maxaa jirta been badan oo meelaha wareegaayo oo been sheegaya 12 oo dowladda iska eedaayo wax kama jiro, ilaa xaal uu ka imaanayo afka laga furayo insha allah si fiican baa ku shaqaysan kartiin. Waxnii imaan kale ilaahay oonta ma jirto, komitida meesha way joogtaa, dadka shalad daraad soo hadlay oo soo qayliyay meesha way fadhiyaan, caalimahada ka mid ee uu joogaa, komitida kala ka mid way taagan yihiin meeshan. Arrinta waan u imaaday, maxaan rabaa inaan ballan naga qaado maalinla amaanta afka laga furayo inuu waxnii soo agstaag uu jirno contractor iyo dowladda si fiican ku shaqaysta. Ramadaan mubaarak.